like your cuckoo, tamu sana. Sweet like your suku, I'm going to die. Wenye ni wisi jiwezi nimezama. Mikorazo, my baby banana. Penzi hulifichi, tamani sindano itachoma. Misi ambiliki, ata wakaniroge kigoma. Ukiugusa mwili wangu na shituka moyo ba. Penzi wangu, mishike sije nikaba. Kama mvua na mawingu, kama mwezi na anga. Sina jambo, kwa jinsi umeni kama ta. Tina usini benge kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Tino sini vege kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Mechagua mwenyewe ntakula ndo nile. Ama nile ndo ntakula. Najisevia manyama nyama. Utamu utamu. Naona raha mie unavyo nipeleka puta. Makodinda mako stamina. Yani show show. Naona raha mie unavyo shusha kwenye tuta mama. Makodinda mako stamina. Yani soft, soft. Umeniweza niwe kanizike. Kanizike. Umeniweza. Ukiugusa mwili wangu unashituka moyo ba. Baby wangu nishika nisije nikapa. Tena usinipeke kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Tena usinipeke kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Baba, baba, baba.
Continuous.